Kia whakaarohia te mahi poi mo tētahi wā e roa ke ana i te 30 haora. Koinei kē te mahi akahurangi Aroha Rereti Crofts, ka mutu, na enei mahi i noho ai ia hei toa mo te ao i te tau 1976. He tua wahi nei ia ki ngā mahi haka, ā, e maumahara tonu tiana tēnei angi tūtanga i enei rā. No te hapū o ngai tuahuriri te rohe o ngai tahu a kahurangi aroha. I rawe ki aia ngā mahi whakangahau, me te whakaatu i tōna ahurea ki tangata ke atu. He mea whakaweia e te tahi atu kai whakangahau, e rangi Greg, i noho hei toa mo te ao i mua i a kahurangi aroha. I ana mahi mō ngā haora e 26. Nā rangi a kahurangi aroha i akiaki, i tana ki, kua māmā kē ki a koe. Nō reira, i tīmata tahi rāua, ka mutu, mo te haora tuatahi, i mahi a rangi i ngā mahi poi i te taha o kahurangi aroha. Kaore i rite tonu te mahi poi a kahurangi aroha. E rima mene tī te haora te roa o tana whakatā. Nā ōna hoa, nā tōna whānau ia i tautoko mā te mirimiri o nā waiwai, mā te waiata, mā te whāngai hoki āia ki ngā kai namunamu ā. He mahi pārekareka. Nōna e 80 tau ana, i mahi poi tonu a kahurangi aroha i ā rā mō etahi mene tī te kau, e pakari tonu ai o nā pokohiwi me tana kaki. I whakapono ia ki te poi, hei korikori mā te katoa, i nā rā te hunga kaumātua. Ko tā te kai ngā kaunui a kahurangi aroha ki ngā mahi poi, me tana noho hei toa mo te ao, he whakātu i ngā mahi autaia e tāia nei e tātou mā te whai i o tātou moemoeā, me te whai kia upoko pakaru. E hara i te mea he toa noi hoia, engari ke ia he tua wahine kia tātou katoa.